mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Hivi ananiona mikwebe.
Ananiona bwebe.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fumbo za kongoro. 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 Fumbo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fumbo za kongoro. 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 Fumbo za kongoro. 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 Kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Na ukukumi, kunitaita baby. Na ukukumi, kujitumisha mesemi. Aiko kumi, kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Hivi ananiona mikwege.
Ananiona mikwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fuko za kongoro. 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 Za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fumbo za kongoro. 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 Fuko za kongoro. 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 Kongoro.
Down. GH.com.
Slicer.